Mujajendi, Mwena, Abakoye.
Some Gugua walk out Garocano.
Yamukuka was the Gugu no when that second zita.
I took a butcher, a briefcase catch.
Mona, not because of Gugu Gange went to the Kamasada Gange.
Revival Band. Napiaching is a solo, a little. By Jagalona Bullet, Chimanyo oli mutume wa mukama era mutula kona ya okuntebe munne munyumyamu naye nange nzibira ku mumbozi za nyumya mukama tuliranga konga ye mulugunya tyobasani yasubya kyevudde mu kuba balayi abonebone mpaka lwali ninye singa mukama yali n'omukyala nandirowoozeza nti oba mu kusooba kwange nakola amawano naye gwe atalina mukyala nti oba twayagala kwomu mukama kikyonde kubunaabuna entebe ye etaliko kuvuganya nti oba otya nti nakwesimbako mukama nekukuba akalulu baki ekibuzi amakubo g'emikisa gyange nga muli olowooza nti mpagira abakuyeekera ekiro nabadde nebasewaage nenzijukira mukama geoyogera mu bayibo tiwawaayo obulamu bwo n'otwala emigugu gyaffe ogituwonyefe abantu kirabika ogwange gwasigalira era nkedde pakera mukama anguleese kati mukama nti kula omugugu kuba sinza omu kubakomerera ku musaalaba siri munyaze yanyaga eza global fund oba okutta abeekanungu naye kikimbulwa emirembe nina ekibuuzo kyembuuza omutima gwange zesinga baseba by'obubi mu maaso go yenze kwoleka bonaabona ekulukosa gye bakubira emiggo owandabayo siri muganda wa yuda eyakulyamu olugwe naye buli kizibu okubuna ensi kisooka wange y'abajulizi be bayokyereye namugongo bagamba enkwe zaabo kyamu zenazitema okuleka nga lunulu n'abalutwe ensozi z'ebututa zezitegula okutta abantu sinze yatamuteesa kaba omulangira watolo kijja na ngoma naye okundekera emigugu gy'agazibu n'otwala egy'abalala mukama kikyennakola watula mu ntebe yo gwe n'olowooza emmotoka eziri mu uganda yange terina kubaamu ye ku nnyumba eziri mu uganda ne mbulwamu n'akasiisira kange mwengalamira wagamba wali babiri oba basatu liba mu masekkati gaabwe eka abaana nsusa ne munaana nalinda lw'olikyale wange oba ekkubo lyabula ndowooza walowooza pirata asula wange engeri gyakusalira ogw'okufaako gwe gozire wange noonye kuba erijja ewange oba lyakubula nkulagirire yuda sikaliyoti ne pirato tebasula wange totya teriittaku naye nembeera ngikoyi taata oba kitange yaliko okuba kubansa byonsonyiwe oba maama ye yakuma olwendo lw'amazzi naye musonyiwe taliddamu kikola naye omugogo gumenya mukama nti kula omugugu kuba sinza omu kubakomerera ku musaalaba siri munyaze yanyaga eza global fund oba okutta abeekanungu naye kikimbulwa emirembe wagamba oli ku mulyango okunkona nti buli aggulawo mukama ng'oyingira maze wiiki nga ewange nsuula sisibyewo ebikunnafuuyira neetegeka ekisenge kyo ewange gy'otayingira watyayo nkukunyi nyinyonnyolayi mukama ndeese n'omugugu gugununagwo mpakiddemu ebikyamu bingi kitange bimponye mpakiddemu emyoyo gy'ekika eginnondoola mukama gimponye mbona okusamira mulimu n'amalogo g'abantu agannemesezza okufuna ng'amasanya buli w'empita saako n'ebisiraani ebingi byesaagusaba mukama biibino nabyo bitwale omwoyo gw'okusuubizibwa n'otaweewa gwe kugaba obulamu ogwo guwa ab'emulabo ntaddemu n'omwoyo gwekomera aguntikulekayi mukama ne kyesikoze bansiba okusaako omwoyo gwengoolinsaba ogumponye mukama male gava ku twenge mama otwenge nganyedutwenge mpozi neerabiddeyo ate kimu akagugu k'obwenzi saakataddemu mugugu Kanzi lukenka lete Okanti kuleka imu kama Mponoku wanga wanga hey. Na yate winka leta Ejo chibira chabu silo Urundifu na afumba Amo kama karekako Ulika nona chitange Uliko mawoku tunona Soko tuwale vino Ebimbo nyabo nyoku Wanga masanyi uliwe mpita Omugugu ngoko imu kama ngambo Vanino musango ngwe tondiri Obulu uza nabu musumari kuku nani wakumereze satuka netonde Obulu obweru wange nga kufana nilaba kutugaba liba yudaya zindi muganda Obamu vienjo gede mkweze seza busungu Mokama mfuka midene tonzi Na yomu kukuku mmenye Na uchiraba kumziti Mokama tikulo mkuku Kubasinzo mkuku kumirela kumusalaba Siri mwenyeze ya nyaga eza kurobo fandi Obo kutaveka mungu Mokama ntikulo mungu Kubasizo mkubako mirela kumusalaba Siri mwenyeze ya nyaga eza kurobo fandi Obo kutaveka mungu Na ichi chimbuwe mirende